warbaahinta gudaha dalka Kenya ayaa baahiyay in maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar gaadmaha la beegsadeen ilaa 3 gaari oo ay la socdeen ciidamada booliska oo xilligaasi galbinayay ilaa 5 basaska nooca rakaabka ah kuwaasoo markii hore ka yimid magaalada Lamu kuna sii jeeday magaalada Mombasa waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac taliyaha ciidamada booliska gobolka xeebta Lamu ee dalka Kenya Mr. Larry Kayang ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in 3 ka tirsanaa ciidamada booliska ay ku geeriyoodeen iska horimaadka dhexmaray ciidamada booliska iyo maleeshiyaadkii kooxda Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday ayadoo sidoo kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen 3 kale oo ka mid ahaa ciidamada booliska ee weerarka lagu soo qaaday ilaa hadda lama shaacinin wax khasaare ah oo weerarkaasi ka soo gaaray maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday ciidamada booliska Kenya waxaa sidoo kale weerarkaasi ku gubtay qaar ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada booliska ee weerarka lagu qaaday warar madax bannaan oo laga helayo ciidamada booliska gobolka xeebta dalka Kenya ayaa tilmaamaya inay jiraan saraakiil iyagoo nool ay ka heesteen maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka jidgalka ku qaaday maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay weeraro gaadma ah oo noocan oo kale ah ku qaadayay ciidamada dalka Kenya waxaana sidoo kale xusid mudan in dawladda Kenya ay bilihii ugu dambeeyay sii xoojisay duqeymaha iyo howlgallada ay ku qaadayso gobollada xeebta iyo kuwa hawdka ee dalka Kenya halkaasoo la aaminsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasoo inta badan weerarada ku soo qaada ciidamada Kenya ee gudaha dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.